Beezy on it.
Nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe. Teti virondole, usatakata iwe. Teti virondole, usabendera apo. Teti virondole, usatakata iwe. Teti virondole.
Ukanisia ndanaza nikonda the way you do. Wana kwetwa chokera before you go. Mwingi twapita iwe na inde. Nangu zangu kechipu wa lelo, indi chipu wa chove. Niwe waishi wa bebe, wikinesi andi. Nina jahila na kale, bebe. I can't let you go.
Ukaenda, nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe.
Teti virondole, usatakata iwe. Teti virondole, usabendera apo. Teti virondole, usatakata.
Fimutif pala mene kafibula kukwe sana. Ngana rufanya tekutira nishikusamo. Teti mbepe ni wompe nsansa manga. Ndina ibo ngufa kwa tini nsansa mapamuru. Nomba imagine nga wati unshe. I think nungtima teti utushe. I doubt inga tunga mbele mushe. Tapali winga kutemwa fina kutemwa tuye. Both sides kuya balosi. That's why too late I feel okay. Got why you fat why control all the parasti no bolo si pesa tiki pamozi.
Nandandan ukaenda, nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe.
Teti virondole, usatakata iwe. Teti virondole, usabendera apo. Teti virondole, usatakata iwe. Teti virondole.